Akutaka shika kalondo wala ibio ula makagawa president Dr. Warren Namara asale parliament okuteka u evoli nilezivika kakali kaka eri ababi abe dagala mna damara la government mungido kutangira ogu biyo kwe dagala mwe yongira budi olucha Dr. Namara agamba anti oroku banga tewali evoli nilezivika kakali eri abantu wano katiba kufula muse okubanga dagala ya government nabaitwala okuligusa abantu otali mwa marwaja agenja ulo Namara yabadala biseko mkashua ka parliament yakabunaiza kumsongeza president wamuna wakuru wakuba makabwa president we gwanga okwanja embalirira yako eri mbubage yomwaka ogwebye ensimbi ogujja 2026 2027 sente wakashio kano Alexi Byalugaba bana wasabye bino byonna okubiteeka mu buwandiike babikwasa bakwatibwako ensonga zaabwe zireke zikolebweko.